lako lina nguvu. Somebody.
Jina lako lina nguvu. Jina lako lina nguvu. Tunapolitaja jina hilo, litaja jina hilo vinaonekana. Onekana.
Jina lako la ajabu. Let me hear everybody, everybody sina. One more time, sina.
Sina, chakukulipa Bwana sina, chakukurudishia sina. Sina,
uhai ulionipa, nikurudishie nini?
Sina, chakukulipa Bwana sina, chakukurudishia sina.
Kwa baraka zote ulizonipa sai.
Sina, chakukulipa Bwana sina, chakukurudishia sina.
be a sinner. Hello. Sina hata nikipekua mifuko yangu nikitafuta bado sina. Sina. The glory, we magnify your holy name for sure. There's nothing.